Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatla latsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena the spirit bonkulunkulu ngalolu hlelo siphinde simbonge futhi ngethuba asiboleke lona sibonge futhi nakumphato ohlelo ukusinikeka leli thuba ukuba sikwazi ukubonisana ngezwi likaNkulunkulu. Mphato ohlelo uNkulunkulu akubusise. Mlalele sekuyiso leso sikhathi lapho sibonisana khona ngezwi likaNkulunkulu. Ngiyavamisile ukusho ukuthi izwi likaNkulunkulu likho konke okudingwa impilo yethu. Ngakho-ke akumelanga silidebesele, akumelanga silibukele phansi, kumele silenze ngendlela ethandwa nguNkulunkulu. Ake sitholeke izwi lenkosi laphayana ke encwadini yezaka chapter 18, iProverbs chapter 18. Ke situqala ukufunda laphayana kuverse 1, sizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini. Ungcono umphefumulo ohamba ekupheleleni kwakhe kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula. Ake ngiphinde mlaleli. Ungcono umphefumulo ohamba ekupheleleni kwakhe kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula. Kunamazwi uJobe awashoyo athi, liyini ithemba lomuntu ongenaye uNkulunkulu mhlazana umphefumulo wakhe usususwa kuwe. Indaba ebalulekile kunako konke mlaleli umphefumulo. Inyama inendawo yayo, akumelanga ukhathazeke ngayo. Kepha inyama ingakwenza futhi ukuthi umphefumulo wakho uswele indawo yokuphumula. Uma ulalela kakhulu, uthokozisa kakhulu, ujabulisa kakhulu inyama, wenza lokho inyama efisa ukuba ikwenze. Ekugcineni umphefumulo uyahlupheka, uyahlukumezeka mlaleli, ngokuba inyama iyazi yona ukuthi inendawo yayo. Kungako izwi lenkosi lithi ke sithatshathwe emhlabathini siyophinde sibuyele emhlabathini. Ngamamagama le nyama izobuyela emhlabathini. Kepha-ke umphefumulo wona-ke ngokuba la izwi lenkosi lithi ke ungcono umphefumulo ohamba ekupheleleni kwakhe kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula. Khumbula izwi lenkosi lithi isiwula sithi enhliziyweni yaso akakho uJehova, nemisebenzi yaso iyisinengiso, iyanengisa mlaleli. Bese uDavida athi, ngilonda izwi lakho Jehova enhliziyweni yami ukuze ngingowe. Mlaleli, ekuseni ngithi kuwe, umphefumulo wakho obalulekile kunako konke, ngokuba umphefumulo wakho mlaleli uNkulunkulu awuphefumulela kuwena ukuze uphile. Inyama yona wayibumba ngomhlabathi. IBhayibheli lithi wambumba umuntu ngomhlabathi macede waphefumulela umoya ophilayo kuyena. Manje indaba enkulu-nkulu ila emphefumulweni mlaleli. Bese izwi lenkosi lithi ke ungcono umphefumulo ohamba ekupheleleni kwakhe kunophambene ngezindebe zakhe aphinde futhi abe yisiwula. Ngithe kuwe mlaleli izwi lenkosi lithi isiwula sithi enhliziyweni yaso akakho uJehova. Usibona ngani mlaleli ngezenzo? Ngoba iBhayibheli lithi ke uzobazi ngezithelo zabo. Kukhona abakhuluma ngaye uNkulunkulu, kepha izenzo zabo, iy'thelo zabo ziyakuphikisa lokho abakushoko. Ake sifunde uverse 2. Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi, oshesha ngezinyawo uyaduka. Awu mlaleli, ngamamagama umphefumulo kumele ube nolwazi nokwazi mlaleli. Ngakho-ke ungavumeli inyama yakho incishe umphefumulo wakho ukwazi. Ngoba ukudla kumphefumulo mlaleli akutholakali eyitola, akutholakali kuma-restaurant, akutholakali emahotela, akutholakali kuphi. Ukudla kumphefumulo mlaleli, ukudla kumphefumulo kutholakala ezwini likaNkulunkulu ekuyiBhayibheli. abanye bethu siye sithi hayi akusi bayise incwadi kaNkuluNkulu la akusi Bible kaNkuluNkulu lo yakusizwa kaNkuluNkulu lo bese uyakhohlwa ukuthi ke funa ukudla komphefumulo wakho umlaleli lalela ungaba nako konke kepha umphefumulo wakho umlaleli umngenako ukuthula nenyama nayisoze benokuthula iBhayibheli basela lalithi ke akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi umlaleli ngamagama umphefumulo wakho kumele ube nokulwazi oludlula inyama yakho umlaleli awu ake sixhumane nezigamowe bese kuverse 3 ithi ke ubuwula bomuntu buchitha indlela yakhe kepha inhliziyo yakhe iyamthukuthelela uJehova ukawezwa umuntu asenkingeni phinda athi uphi yena lo Jehova loyo uphi yena lo Jehova loyo abakhuluma ngaye kuba ukhona lo Jehova abakhuluma ngaye ngaba ngikho kule inkinga lesa akhohle ukuthi akamfunanga uJehova isikhathi sisekhona ithuba lisekhona nakhona futhi mlaleli kumele samukele ukuthi sonile singazibeki ubungcwele ngcwele siloko siblame uNkulunkulu ngeyiphambeko zethu nangeyinhlupheko zethu ngihlupheka nje bathu uNkulunkulu khona kepha ngimboni he lalela ubula bomuntu buchitha indlela yakhe kepha inhliziyo yakhe yamthukuthelela uJehova bangakhi namhlanje ubula babo buchithe izindlela zabo bese inhliziyo yabo imthukuthelela uJehova ake ngithi ke mhlambe nawe mlaleli ukuleso simo ubula bakho buchithe izindlela zakho bese inhliziyo yakho kuba yiyona imthukuthelela uJehova wenzeni kuba ubula bakho obuchithe ini izindlela zakho Kubalulekile mlaleli sisengabantwana bakaNkuluNkulu sicaphele ukuba izindlela zethu ubula bethu bungachithi izindlela zethu ngokuba kunezinto esizenzayo thina kwesinsikhathi singabantwana bakaNkuluNkulu esifungathi ziright phambi kobuso bakaNkuluNkulu sizame namavesi azosupporta lokho esicabanga ukuthi kuright only to find that phambi kobuso bakaNkuluNkulu akukho right sekuphenduka ini ubuwula ngakho ke ekuseni kwangathi kungaba kuhle mlaleli ukuba umphefumulo wethu ube nokwazi ukuze izindlela zethu ngoba iBhayibheli lithi ke izwi likaJehova liyisibani sezinyawo zethu lingokukhanya likho konke babe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazarethi sibongele ngcongqosho impilo zethu kusivula amehlo singabantwana bakho ukuba sibe nolwazi ngomphefumulo phinda kusibusise ke uNkulunkulu othandekayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazarethi amen ake ngithathe le ntambo ngiyiphinisele kumphathi ohlelo intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli
faith hope and love experience victory in your life on 657 a.m do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.